kwizihiza uyu munsi bafite ubumuga ku rwego rw'isi ni ikimenyetso kitwereka yuko abantu bafite ubumuga nabo bahawe agaciro, bahawe umwanya, hanyuma bakaba bafite abantu babitayeho babatekereza.
Kuba warize ukaminuza, ubona Leta y'u Rwanda yaragize uruhe ruhare mu kugufasha kugira ngo ugere aho ugeze?
Natangira mvuga yuko ahantu ngeze makesha Leta y'u Rwanda cyane, kubera ko ifite ubushake bukomeye ku muntu ufite ubumuga, kuko aho ngeze niyo yahangejeje. Iyo itaza kuba uruhare rw'ubumwe bwa Leta y'u Rwanda, ntabwo mba ngaragara koko nk'umuntu ufite ubumuga witeje imbere ufite aho ageze. Ariko ibyo byose ndabishimira Leta y'u Rwanda kuko ariyo yabikoze, kandi nyishimira kuko ibikorera n'abandi bagenzi bacu.
Ku bantu batwumva, kuvuga gusa ko ufite ubumuga baribaza bati Venancia Mukanziza afite ubuhe bumuga, ni ubuhe bumuga wakuranye ariko butigeze bukubuza kuba uburiwe?
Njyewe ubundi mfite ubumuga bwo kutabona, nabugize mfite imyaka 5 bitewe n'indwara bita iseru, ariko ibyo ntibyatumye beranwa n'amateka y'ubumuga, ahubwo nabashe kugira amahirwe kugira access ku bintu byose bishoboka undi wese udafite ubumuga ageraho, kuko nabashije guhabwa uburezi, gukorerwa ibintu byose bitandukanye nubwo nari mfite ubumuga. Kugeza na n'iyi saha rero ntacyo navuga kidasanzwe ntabonye undi udafite ubumuga abona, kandi akaba ari nacyo nifuriza abandi bagenzi banjye bafite ubumuga, ko rwose bakomeje gukorwa ubuvugizi butandukanye, ndetse natwe abafite ubumuga by'umwihariko tukabigiramo uruhare. Tizera yuko nabo bazagenda batera imbere ako babigizemo ubushake. Njye rero mfite ubumuga bwo kutabona, kandi ndubatse mfite n'abana 5. Hari uwahita yibaza ati se abana bo nta bumuga bafite bo nta kibazo? Barareba, ni abana, abasore n'inkumi bameze neza nta kibazo. Ndetse n'umutware wanjye afite ubumuga bwo kutabona, ariko ibyo ntabwo byigeze bitukoma mu nkokora.
Kuba Leta yaragufashe nk'abandi bana b'u Rwanda ikakuzamurika kugeza aho ugeze, uravuga uti ndayishimira cyane, ariko si wowe ku ruhare rwawe ni iki ukorera abagendana ubumuga ka wa mugani w'Ikinyarwanda ngo akebo kajya wa mugarura?
Murakoze cyane. Njyewe kuba mfite ubumuga ni ikintu kinsunikira kuba ukomeza uku nguku. Nifuza yuko n'undi wese ufite ubumuga, yaba kuva ku mwana mutoya ndetse n'abandi baba bari no mu kigero cy'ubukure, nifuza ko nabo bagira ubuzima bwiza nk'uko mfite ubungubu. Kuko burya umuntu niwe umenya ububabare bw'ikintu iyo kimuriho. Ubwo rero ububabare bwo kugira ubumuga ndabuzi. Icyo njyewe numva nkora muri iyi minsi kandi nishimira kuba nakora, ni ugukorera ubuvugizi cyane kugira ngo umuntu ufite ubumuga abashe kugira iterambere yazageraho, hanyuma nabo babigizemo uruhare bakaba babasha kugira intambwe batera bakagira uruhare. Nuko intego y'uyu munsi ibivuga, umuntu ufite ubumuga kugira uruhare mu miyoborere myiza ndetse no muri iyi nyuma ya COVID, hanyuma natwe tukagira uruhare kugira ngo iterambere tuzarigereho.
Venancia Mukanziza, ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Nzi ko muri mu birori, nkwifurije kugira umunsi mwiza kandi ukomere.
Murakoze cyane mama.